in the mix with DJ Milton.
The party monster.
And penda penda kuzili kan penda chicks and penda tigers and penda hizo hip six sixes kiwa bam bam. And penda he and penda that slow but yende chop chop. And penda he and penda that slow but yende chop chop.
Ay, ay, kudate, ay, ina dudeja, ay, ay, nina gana mwa, anamba nala. Ay, ay, kudate, ay, ina dudeja, ay, ay, nina gana mwa. Anambanala.
Cheki cheki mina we, ha, tuna do the math, eh. Surrender take over jo angusha mabitha, eh. Baby si ubendova kwanza venye inafa, si ati na chocha mina penda hiki fa. Ukidigi da digi da pale tu kwenye macho mina sikia sikia ni kama ni komandom. Saini ko zone mami zinga ni za chrome. Manzi unanibamba mahari nitachukua loan na kulamba tu pahali pale sehemu flani yani. Na utamwaga misi jui joni majigani. Nikimaliza utasema joni nani da. Hari krezu le boyo machine nani.
Anpenda penda kuzili kan penda chicks anpenda tigers anpenda hizo hip six sexes kiwa bam bam. Anpenda he anpenda that slow but yende chop chop. Anpenda he anpenda that slow but yende chop.
Kudete ay ina dudeja ay ay nina gana mwa anamba nala ay ay kudete ay ina dudeja ay.
Sina penda kuzi enda tena pateni mijikenda mzabibu ndo agenda fika ni nane si utapenda chora saba
she's a bender
sita 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 enda nakupenda nitakupenda mara katano dhani nitenda for you lecha mavela for you lecha pamela for you lecha mavelo sikikumbuka itaya hela vitu ni tatu susikize msela kuna novu kuna matopezi kipatana ni natela
anpenda penda kuzilika anpenda chicks anpenda tiger anpenda hizo hip 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 kiwa bamba anpenda hi anpenda that slow but
kudate ai ina dudeja ai ai nina gana mwa anamba nala ai ai kudate ai ina dudeja ai nina gana mwa anamba nala
anapenda bima yangu juu ya venye na kitoka niko hapa kalole ni tukumbuka dem kamejibeba independent na na focus nafikia twende wapi ndio dereva na donga
basi basi don dada wada na wadada wezi ni kupeana ma MC mafala kila flow na city vitu deadly na simbala nkitokea na kapengwa na shanga aga ajab twende basi wapi luku ni mekladi sana kona nani hizo nza bunuasi basipe nafasi mkona hospa wa farasi nataka twende wapi haya anzisha safari
anpenda nfenda kuzilika nfenda chicks anpenda the tiger can penda hizo hip hip sentence kiwa bamba man penda hi and penda that slow but in the job chop and penda hi and penda that slow but in the job ai ai
kudate ai ina tuteja ai ai nina gana mwa anamba nala ai ai kudate ai ina tuteja ai ai nina gana mwa
nika tuko F2 ndipi fina supermarket kubebe kama miracles of Jesus John Minor deka deka massive kwa mzozo kazoze matawini ogana kwani fomi kiani kasiana ni mnambo flani waga seti kuzani tasuka unipati ura disco siyani rebete no cha taxi rasa napiga mbati tishoto jani kaki stenje misilali
silali silali
ndege nataka ngapi
ngapi ngapi
nesemo liona wapi
wapi wapi
singoja na kamsahi
sahi sahi
na stenje misilali
silali silali
ndege nataka ngapi
ngapi ngapi
nesemo liona wapi
wapi wapi
singoja na kamsahi
sahi
sahi so basi digi dikla bitch kwanda bitch lip gloss bitch shali bitch iPhone bitch nywele bitch kila kitu bitch toka juu hadi chini dikla bitch kwanda bitch lip gloss bitch shali bitch iPhone bitch nywele bitch kila kitu bitch toka juu hadi chini yeah
endless fruity fruity unaima mimi dem nina julia chako kona chrome jean after shorts ni kuchoma ni kuchoma ahapa ni kuchoma endless fruity fruity unaima mimi dem nina julia chako kona chrome jean after shorts ni kuchoma ani kuchoma
mrenga ni mbichi mbling ni za isich mponi badi shati bagi ndani g-string jana achieng leo kwa mbo kesho Christine yani mama lafu wife ya lafu bibi malikani fisa fika maipe situlisunda kama over juu ya dipe kwanda kani mbichi buda sizi zi ata inde uko only fans unakata ni kudi nganya kasi mbichi sizi panda yoni lori more money more problems uwangangori na uko deista ni nasupa kama 40 badala wende lecture wako kwangu hadi jioni
ya upenda nikivaa vitu tight alafu aseme baby me and you tonight ina makiasi aa wasi dem shy nani makali wacha story za polite cheki inasonga left na right besisi uirushe left to right kana toa form show tuko side
Ulisema uliniona wapi?
Wapi? Wapi?
Singoja na kama sahi.
Sahi, sahi.
So basi digi bikla.
Bitch.
Kwanda.
Bitch.
Lip gloss.
Bitch.
Shali.
Bitch.
iPhone.
Bitch.
Nywele.
Bitch.
Kila kitu bitch toka juu hadi chini. Bikla.
Bitch.
Kwanda.
Bitch.
Lip gloss.
Bitch.
Shali.
Bitch.
iPhone.
Bitch.
Nywele.
Bitch.
Kila kitu
bitch toka juu. Mishuka now, change got na chao. Mastingo mingi na hizo
pepe.
Eyo selecta, goda lafu, goda lafu, goda tena, kwanza juu mastingo ni. Dedili, 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 dedili,
Kwelo wa Daysta, Emily, Emily. Atoti na mebeba, heavily, heavily. Anakaka Gen Z, 22-23. Na ule rap upenda masanteni, enemy, enemy. Mato nyadi na machaji, tukime divided. Marinfo zimewaka, bansendwa na ya chemistry.
Na tukukwe de jing.
Kere emusha na Hennessy, tumefika na masenke na masubi ni legacy. Stingon za kiji, za kizing zing. Na mapetko, mamati na mambling bling. Old school, kama vanda sana village. Nasikiza maridi, kate na kiji. DJ Dope Genges kuje one by one. Mambo ni vulai, have some fun. Eyo selecta, goda lafu, goda lafu, goda tena, goda tena. Kwanza chuma stingoni. Dedili, 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 dedili,
Njerende, zungusha kiuno alafu wacha yende. Zungusha
uombia
alafu
wacha
yende. Kono moja mbele, gine yende rembe. Paila, paila, yoni ganjerende. Kono moja mbele, gine yende rembe. Paila, paila, yoni ganjerende. Zungusha kiuno alafu wacha yende. Zungusha uombia alafu wacha yende. Vijana wana rada mta, tukakuja nao kwa show. Promoter na tete mbaya, atikume chrome. Kukinyesha ni goda na kam, domana vitu hugrow. Pesa ndo inafanya mata mecha na toanga ball. Rapa kwa nani like, that's my son. That pussy ain't mine, just my tongue. They say they want me in Dubai, I just might come. I don't like the limelight, they say I'm like vampire. Mi huwaka kreki, mongo waka empty. Mi nasaka hesi, waka waniwezi. Wana lamba kretin, why you overtaking? Manyu wana cheki, pia muna ni keki. Wakitisha mechi, go bitch fetch it. Go bitch fetch it.
You're in the mix with the party monster, DJ Milton.
Ana, shika tambla, ana, weka vodo. Ana, piga two flash, ya jali chesa. Ana, shika tambla, ana, weka vodo. Ana, penda kuzi toka zake zikimshu. Ana, shika tambla, ana, weka vodo. Ana, piga two flash, ya jali chesa. Ana, shika tambla, ana, weka vodo. Ana, penda kuzi toka zake zikimshu. Ana, shika glasi, weka barafu. Luku wana piga ndula ndio huwa chafu. Ah, dem ni pink. Tupoa alafu, bunda kilo kumi jegi topa menda suza.
Okay, approach, proceed, na caution. Toxic, hini poison, ina flavor ya passion.
Kitu tamu mixa genge na dance. Kama kafraye na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sandes yako charge. Ni mauru, sini komando ndani ya skars. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana, shika tambla, ana, weka vodu. Ana, piga two flash, ya jali chesa. Ana, shika tambla, ana, weka vodu. Ana, penda kuzi toka zake zikimshu. Ana, shika tambla, ana, weka vodu. Ana, piga two flash, ya jali chesa. Ana, shika tambla, ana, weka vodu. Ana, penda kuzi toka zake
zikimshu.
Madam na kudai, umedunga mini, nona penda manguai. Una dance feet, una wacha niki smile high. Ama niko high, jua lies, ime nice.
madam na kudai. Umedunga mini na unapenda manguai. Una dance fit, una wacha niki smile. Ama niko high, jua lie zime nice. Lazima ring light. Ndiyo msupa ato kunyo na mapicha. Social media siyo wote wa mafilter. Kuna wengine personali wa meiva. Na bado nyumo napata mebarikiwa. Ukitupa vibes kawaida wa uringa. Lazima fike bendo katike na madiva. Design nimezoza imibaki nitwe isa. Yo, madam na kudai. Umedunga mini na unapenda manguai. Una dance fit, una wacha niki smile. Ama niko high, jua lie zime nice.
Sema hatuendi mbali, hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
DJ Melto.
Alisema hatuendi mbali, hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
Hema, hema, dema kona big denda, big denda. Acha ni wape sinema, sinema. Satano mchana na bado mimi sijatema. Penye tumetoka wezi guess ni wapi, but penye tumefika uneza tell ni wapi. Mzinga zina dedika ni ajali, sikiza niyo kwanza venye anabonga kilami. Mode nilimpata kama mezima, kapoteza macho akadhani hakuna stima. Yeah, squeezy za bekazi ni kuririma, kuamka, kungara na kuchoma liva.
Alisema hatuendi mbali, hapa ni wapi? Mzinga ni wapi?
Well, I know she wants a bad man, and she knows I wanna have fun. She asks me how much in my bag, just for a touch, just for a chance. She want me to cash out, then she go let me in. I tell her it's alright, and if I spend, she go spend some time with me and give me all I want. I say, baby, don't stress. Money be your problem, come play. See what's in my deal, get up and play. We can do this again and again.
DJ Melto.
Oh, yeah. Baby, don't stress. You know me, I like, I'm gonna spend more cash. Every time you're with me, I go make you undress. I will make it red till I get you wet, 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 wet. She says, no money, no love. I'm ready to give her all she wants. She says, no money, no love. And I'm here, and I'm your nipa, and I'm pura. She says, no money.
Kiaro makina kamtoka inside a menye mekisoma kina kandiki delicious. Kwele imejana imelisho kitingizo inatingika tingika diva sini divalicious. Badilika mamna kuja kuku pick up. Mwona sona baki home na mimi ndo your big man. Wepiga smile mindo talipia picha na dina na di malaika na hilia di. Ya mana kipsi.
Yeni malaika, 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 yeah. Malaika, malaika, malaika. Yeni malaika, 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 yeah. Malaika, malaika, malaika. Nasema diva, nataka dina. Anataka di. Yeti kamu nikupeleke dina. Niku bless na di. Nasema diva, nataka dina. Anataka di. Yeti kamu nikupeleke dina. Niku bless na di.
Nimekudigi na kafi. Tina nina thinki. Nikupeleke ukakule fishi. Misi mtriki na sinanga kiki. Siwezi kuchiti ma. Juwani penki.
Magi magi, baby girl alone, as you talk at home, mini kupe from niko Madonna, na choma dom like never before, nina boni kizima danga zote tu balone, juma zain is a nice, nikipata wakupa phone. Nakuna kwela, nataka twende dina, jina ni Mona Lisa, na metoka umoina, machaji wanapita wakili ya shiza kila, na mimi na jibaba nikitoka na madiva, magi magi.
Nasema diva, nataka dina, anataka di. Yeti kam nikupeleke dina. Niku bless na di. Na 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 na. Madifa nataka dina. Anataka di. Yeti kam nikupeleke dina.
DJ
Moto.
Anapiga pika ndani nyumba na bado ananimaliza tukisikiza radio tukibeba tukiwa matirejo.
Ninapiga pic juu ya bed na mtumia speedy speedy. Last scene alificha ni kwa nini. Anajua baby wake huwa cheesy. Ni chini ya maji mi umficha kama siri. Ukitema taxi come hivi. Nguna kaa mimi sipigangwi na baridi. Soko nikirudi nishatoka by jioni. So ukiseki guaranteed hunioni. Ukitaka mina bend down DCV. Like to the sky tuachane kwa nini. Yo ni itama mas nikilinki. Can't cheat can die mini wako amini. Ukitaka mina bend down DCV. Like to the sky tuachane kwa nini. Yo ni itama mas nikilinki. Can't cheat can die mini wako amini.
Anapiga pick ndana nyumba na bada na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matirejo. Dance kwa itune nikiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Anapiga pick ndana nyumba na bada na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matirejo. Dance kwa itune nikiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Yo manze hepa si watu wana break up. Teki mamaz nasikia tifu. Nukiwa ndip nizishiko kwa susingizi. Buru buru nukugotelezi na wazing king mratish. Na mange usjo ni party jo on a Monday. Pate jaba na mashash kunde Tuesday. Nipate nule mother tiki dance. Ito Wednesday niki roll to mashash. Lazi mpate party na Friday kazoze. Si uongo tulipata na soko. Meta mja mangoto na daye ni poko. Na bado siya mine mekuja na mawiski. Na daye tunde missing. Tunde isi limze ali cash money. Pate na kimali nudunge mali safi. Na getu kanibani unabatishwa na shati. Nikamba nane nipate besta no nane. 12 o'clock tu ya sana piga pick. Ndana nyumba na bada na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matirejo. Dance kwa itune nikiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Anapiga pick ndana nyumba na bada na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matirejo. Dance kwa itune nikiroga beat. So manze hepa si watu wana break up.
Anapiga pick ndana nyumba na bado siana kesa kau. Banjaga sana mi naitanga Alexa White. Rimo wa Kiambu na napenda pesa. Na ndani ya baesa na jinju ya meza. Joba kainaweza ku pull up selecta big. Baba nina super car saba noko destiny. Nilifanya wote wa karudia semester. Ba dala wende lecture wako kwangu na wasesa. Tingisha zungusha kama kibuyu ya supu. Hageneza funja diratili kipimu. Supo nitizisha ni kasto na juu ya nduku. Kwanza weni kegi nizo picha zina filter. Nina morale sisters yusare. Nina morale wacha katambe. Nina morale usini hande. Nina morale wacha katambe.
Anapiga pick ndana nyumba na bada na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matirejo. Dance kwa itune nikiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Anapiga pick ndana nyumba na bada na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matirejo. Dance kwa itune nikiroga beat. So manze hepa si
ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda. So kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda we mapewa tako. Kwangu ni clean so buta fagia kwako. Nikuje ndogo juta kula kushoto. Usitake kuona na my dirty version. Nili jam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango wako wakando. Tunapikia katrio sam tunakusengenya. Ni Mr. Last Guy manzi yako ashani penda. Mtoto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati baby ko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform.
DJ Melto
Mpoka napenda kuzitoka. TikTok na konga TikToka. Big Mpoka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big Mpoka napenda kuzitoka. TikTok na konga TikToka. Big Mpoka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupele kwa hizo klabu. Minataka jo a trend. Akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano. Yo kwa game vai. Mavitu ni vulai. Sivei ni meapply chali yake na mjoka.
Toto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati baby ko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Big Mpoka napenda kuzitoka.
TikTok na kwanga TikTok big boka na penda stick proper big bomb bila kona big bomba big boka na penda kuzitoka TikTok na kwanga TikTok big boka na penda stick proper big bomb. How pretty is your neighbor, juwangu Johnny Penn. Jana saba ili ni bamba, venye bana li pen. Nilizubali ya genda, kizubi zubi gang. Nilicheki
monster
again and again. How pretty is your neighbor, juwangu Johnny Penn. Jana saba ili ni bamba, venye bana li pen. How pretty is your neighbor, juwangu Johnny Penn. Jana saba ili ni bamba, venye bana li pen. How pretty is your neighbor, juwangu Johnny Penn. Jana saba ili ni bamba, venye bana li pen. Nilizubali ya genda, kizubi zubi gang. Nilicheki nikacheki again and again. She's a 10 kame Iva kasipogeuzwa kataungua nikadiva kanasumbua kanafanya dimi na shiva na sina kiwa mimi nacheza shua katajipa sina nijua bang check confirm nishake mpaka cam na venye choka mevaa kamekaa kameni jam na bado sijangama nataka niji na ya gram na inafanya na jam bana inafanya na jam nataka nakati takitaki mimi nataka sana taki nataki nataka kukujua sana chini ya maji takitaki mimi nataka sana taki nataki nataka kukujua sana taki nakati takitaki mimi nataka sana taki nataki nataka kukujua sana chini ya maji takitaki mimi nataka sana taki nataki nataka kukujua sana mama tipsy fetish yangu wa gafani yani bora kona bunda ready na ni mali safi mtoto wa nyumbani short and sweet to be sexy she be my queen kana dunga dera kana taka mimi ni cheki pale kwa hip kakitaki mimi kuisha kwanza kakima lipsy mimi kashani bakisha sai mimi na sip maliga menifikisha naona mimi ni kichizi super ni bang check confirm nishake mpaka tam na venye choka mevaa kamekaa kameni jam na bado sijangama nataka niji na ya gram na inafanya na jam bana inafanya na jam taki nakati taki taki mimi nataka sana taki nataki nataka kukujua sana chini ya maji taki taki mimi nataka sana taki nataki nataka kukujua sana taki nakati taki taki mimi nataka sana taki nataki nataka kukujua sana chini ya maji taki taki mimi nataka sana taki nataki nadai nikudigi usikie fiti nadai kukufin madhe usikie dhidhi nadai nikuchiu nikubloka big G nadai to relax tukidishi minji nadai nikudigi usikie fiti nadai kukufin madhe usikie dhidhi nadai nikuchiu nikubloka big G nadai to relax tukidishi minji takudigi tu vifiti
kukiti
takudigi tu vifiti kukiti takudigi tu vifiti takudigi tu vifiti
kama jena dai filipi send the location I go wrong kiti kiti ipakacha pati ya mandoti tibizi look I'm goti from busy busy and she knows I'm too jiki jiki the way I friends with your moves sticky sneaky back out in them are too freaky freaky chef back by me ni take it easy sing and me janky uva at your back oh baby penduva ipa puti ting ke muva mana jiki mana strong like a suja sing and me janky uva at your back oh baby penduva ipa puti ting ke muva mana jiki mana strong like a suja
nadai nikudigi usikie fiti nadai kukupin madhe usikie vivi nadai nikuchiu nikubloka big G nadai to relax tukidishi minji nadai nikudigi usikie fiti nadai kukupin madhe usikie vivi nadai nikuchiu nikubloka big G nadai to relax tukidishi vipiti kwa kiti
Yeah, me love the way your body call me so nice. Yeah, you make a bad man feel alright. That is why me wanna give you all my life.
In the morning,
yeah, me a loving you in the morning.
In the morning,
same time, baby, me a morning. Call me anytime that you want me. Now you want me, now you want me.
Walai, pum pum pum, mine pika mije lady. Nikudiki city, nichize nezo jeki. Uneza kucha 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 home, my lady. For you, nishadai, ya nisosa na kuketi. I'm poor, mechipeba, ila kama candy. Mpo, neza pikisha malap, ma weekend. Ayi niko niko on, izingwai na kuseti. Venye niko ganju, nashiki wa kipeti. Walai, nadai nikudigi Usikie fiti nadai kukupin madhe usikie vivi nadai nikuchiu nikubloka big G nadai to relax tukidishi minji nadai nikudigi usikie fiti nadai kukupin madhe usikie vivi nadai nikuchiu nikubloka big G nadai to relax check my body go best body go top let me think I'm on my check shida fido shida ni pombe kiwa less na tuko zone na zanyo bana tuna flex so this is to mess let it on my best
nasema wrong so ina bombo wrong so ina bombo
Shintu na vupa ni dancehall lyrical doctor ni buddha
kupiga tuko high ivi ivi. Macho zimenyanya flight mode easy easy. Wenda kuwa na Malawi, fresh Bob Marley, fresh jama tawi ni kiskank misi nawi. Korondi minifanya wanati, kasi gode juu ya kuki misi taki. Ani namba uno, bazu neza pulo, koshini yangwai kurubai na makulo. Same thing fully loaded, zote ni alarm, zote ziko box, yani zote ni ajab.
So ina bombo, rock so ina bombo, shabra ina bombo, kino ina bombo.
Niko na dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ekifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili no pitisha bia. Niko na dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ekifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili na selector ni Rambo na MC ni Zidiambo. Wanga mbaya sana akiweka go pato. Miondoko mchezo nilianza kitambo. Sile enzi kali akishikilia milango. Nimekuja na moto design ya volcano. Dandi ya kimat mina shuki ya kumasho. Pate gude safi tuka seti na machaji. Foreign Malawi weekend ni kwa nani. Tumi haya gari weka wakadinali. Cheki kwanza table search ulikuwa wapi. Umoroto then umalize na octo. Alafu nimekumbuka usisao ya ukungu. Hini big tune kuwa beba karabu. Picha moja safi utadhani sima ndugu. Jomfalme mix zake safi safi. Washa moja bigi manzenski epiti. Anko na dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachanga mkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili no pitisha bia. Anko na dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachanga mkia. After scene kabaridi sezi nkatulia.
Wata pombe.
Tusha prove ni skill ina wengi. Tumesha toshea kuwa blessed na banga. Ini best kuwa dress maheta. Tumesha inwa sichoke waendele kunyesha. Kani true watu fiti na makeup. Ni clean sheet bars na ni pen na paper. Ay, sikia hii mina feel kuteta. Ni two in one go tuna kill me better. Miusi ni advice. 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 Miusi ni advice.
Tereka moshene uko. Sina time weka nyaka.
Miusi ni advice.
Lazima nipige serehe before bana shere.
Black Market Records.
Pakistan tunavuta mabitha. Tumesota hapa area natakia gita. Side chick ameanza kuniita. Chita sponsor actually bana tuma mita.
Confirm.
You have received. Wacha niende kota. Receive. Sikulangi mboga. Receive. Napenda my light skin.
Confirm.
You have received. Wacha niende kota. Receive. Sikulangi mboga. Receive. Napenda my
dark skin.
Ring ring confirm ume receive. Fuliza kidogo isha nitoa kwa form. Uliza jereali nishona kuja home. Anadai fair kutoka kasasi na do.
Hauna do na unadai kuteka shiro. Wakikui wapenda wababa wako na do. Na after yako ni was kushinda before. Ili amka kakuboi kalala fofo.
Fofo hari yako na kitu foso na kusho. Na mbogi yake yote inadai kuja show. Wana umeso wote wanadai jiko. Oh
oh sina yodo. Sitome hivo ana spend is off home. Mandume watatu wasichana wako. Confirmed. Simu zote lost go off. Ah, tukunye makonyo.
Confirmed.
You have received. Wacha niende kota. Receive. Sikulangi mboga. Receive. Napenda my light skin.
Confirmed.
You have received. Wacha niende kota. Receive. Sikulangi mboga. Receive. Napenda my
the party monster.
Anataka this. Anataka that. Unasikia hu baby girl. Anataka kitu kaf. Anapenda muku chua. Anapenda cash. Na anapenda jubu seti kabla tu anze ku. Anataka this. Anataka that. Unasikia hu baby girl. Anataka kitu kaf. Anapenda muku chua. Anapenda cash. Na anapenda jubu seti kabla tu anze ku smash.
Atika napenda muku chua. Sema cash. Muku chua na mashash. Kanapenda muku chua na mabash. Akiona muku chua ana blush. Kanapenda muku chua. Sema cash. Muku chua na mashash. Kanapenda muku chua na mabash. Akiona muku chua ana blush.
Leo ni weekend ina gala mekama. Nadai ni mseti ya nadai ni mkafu. Tuko area za mababi wala zime nice. Wapua ni wa sexy na wote wamevai. Your body body fine. Your body body good. Unafanya niwe brand everywhere in the hood. Ninapenda uki. Ninapenda ziki move. Your body body fine.
Hello, good day na safa.
Leo niko busy wapoa ni wawili. Mmoja ni stud, mwingine amedunga mini. Na ni masos, wamejipin fiti. Hapa ni tuyo sam, tukisi puma heni. Nijuzi tu nimekosanisha makapo. Cheki yo, tunga mpoa wako. Ukini cheki, buda acha kufambo. Ukujo kuna njeve, kanadai kugado.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka titu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda joku seti kabla tu anze ku. Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka titu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda joku seti kabla tu anze ku smash.
Akika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush. Kanapenda mukuchu sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu
kuna lika boss. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo.
Ayo pull up
like a boss.
Nani mana, mana, tipsy G. Spoiler 4-3, tuko na leka boss. Leo ni kufinish kumalo.
DJ Melto.
Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Mana tipsi kufinish kumalo. Na masani riski kudunda kudonjo. Zon tuko on na tuko juu ya mangango. Magode chok na ile kwela no no no. No ukundo haga na haga. Bigi bamba wa baba. Sana kwanza mapacha ziwa tupisha rada. Cheki lukala tupenga mara kwa mara. Kuchanganya wa baba wapate tucheda. He's taking you for lunch na you taking you for granted. Yani for money unapembuda kuna elephant na jakam. Sasa unangushia champion TFWB. What the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo.
Big Baba
Doku Donjo, Doku Dunda, Ikedi nani bambi ya gadunda. Doku Donjo, Doku Dunda, Jok moja ni meshanza kunirunda. Doku Donjo, Doku Dunda, Ikedi nani bambi ya gadunda. Doku Donjo, Doku Dunda, Jok moja ni meshanza kunirunda.
Gota, gota tena, strictly makwela, no other tender. Gota, gota tena, petit doina, weza but big indio na pepedio. Gota, gota tena, strictly makwela, no other tender. Gota, gota tena, yo, gota, gota yo, gota, gota tena, strictly makwela, no other tender. Gota, gota tena, petit doina, weza but big indio na pena selector. Nini zona cheza, commission drone mboka wese matwekia Lexa, one lege, twende, usha mkono mbele. Gat ni a lele na kwanga fiat, sele aluta ina. Donjoka, wet fine, roiko, rainfalls aki zinc na zimetoka kia Michael. Chingri, we the big baba kwa disco, nino sapere kangat. Na wote onitwa shiko, shiko wa Nax, shiko wa Kiambu, shiko wa Juja, shiko wa Embu. Kuna shiko misi juu ye udu, ya pitafanya rura show na kucha very soon.
Doku Donjo, Doku Dunda, Ikedi nani bambi ya gadunda. Doku Donjo, Doku Dunda, Jok moja ni meshanza kunirunda. Doku Donjo, Doku Dunda, Ikedi nani bambi ya gadunda. Doku Donjo, Doku Dunda.
Introduction, nimae kutundo mimi nimekucha nayo. Nasme tushika sana, tunasizadi kwa wayo. Nimambi iva na masiwa nisanyayo. Kwa chakisipa kidogo chini wakachana nayo. Nimae kutundo mimi nimekucha nayo. Nasme tushika sana, tunasizadi kwa wayo. Nimambi iva na masiwa nisanyayo. Atisanyayo, one hacha two step. Kakara mkono tu, ha. Simili kuka sezi skizadi mku, ha. Na penye niko sezi choka hivu tu. Na kama mazimbuku mchachuku tu. Jaribu bogi tutagiuka mashimoli. Mesuma sana marihuana na mamoli. Hapa no joke sembeleka kwa kingori. Kisema tuchazoza buda boss, hiyo ni story. Ha, ha, hiyo ni story. Ha, hiyo ni, ha, hiyo ni story. Tuna get busy.
Na wasee wakika nalipua hizo bag. Na matal kwa mate, tuna get busy. Masha shola zenela na made. Mwameka mdanya Airbnb. Tuna get busy. Ukitaka kuna mta wewe yenda nitaka. Tuma zee vene wako, tuna get busy.
DJ Melto.
Me want you. Gyal in the whole world is twerk, 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 twerk. Melissa just twerk, 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 twerk.
twerk. Pamela, Becky, Angie, twerk. Pom pom, twerk. Petite girl, twerk. Italian, twerk. Asian, twerk. Ethiopian, twerk. Jamaican, twerk. Twerk, 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 twerk. Nigerian, twerk. Afrobeatian, twerk. South African, twerk. Amapianyan, twerk. Kenyan, twerk. Genge, twerk, 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 twerk. Mathematical calculation, division, misi puiti gali navigation, fusion, na changanya sheng, na jamaican, elephant, do vukui undo implication. Atu bagui tuko pan African, makex na kimbiza na imetoka Japan, sa ingine feature white ni kondani ya Nissan, kiyo moka ni chukubi matwinge uje Roman. Ay, twerk, pom pom, twerk, petite girl, twerk, Italian, twerk, Asian, twerk, Ethiopian, twerk, jamaican, twerk, 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 twerk. Nigerian, twerk, Afrobeatian, twerk, South African, twerk, Amapianyan, twerk, Kenyan, twerk,
Genghis, twerk, twerk, twerk. I'm not going to work, my work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party, 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 party. Just going to party, 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 party. I'm not going to school, you can call me a fool. Hakuna shida klabu ntashikisha na magoons. Kidogo nikafege alafu tutacheza pool. Brother life is good, so weskiza. Soup mekula nyingi, ati leo teo kwani leka kona nini. Mademu wana nikola jinikose wona cheesy. Elimu kwanza ishi na easy form ni nyingi ha. I am going to party, kitafuta buda joha unipate. Nandai ime chrome na mambeko kathate. Sungusha, sungusha, haduga we mkate ha. So I'm not going to work, my work is to party. And that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party, 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 party. Just going to party, 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 party.
Do you HR ameweza? Na manager chikitaka juu ya mesa. Accountant ashacheza na mpesa. Na bosa yuko hii ofisi tunacheza
party. Lakini bado tutaringa. Nipate huko daro luku na yo nimepiga. Leka na daiva kuzangu hati nyama diva. Sijali rada zake acha kwanza ni te crispa.
Situ kwa majika madafu ni Gen Z na millennials rada chafu. Hapa ni opinion eshe mote wadhafu. Juu ni kuwa malu doba ya stana na ndufu.
Kakuna rada panda bus mami. We kuja tu pole pole niko from South Sea. Leka ko on nimempata na majagu. Skima class with pia now wako on asi.
I'm not going to work, my work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party, 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 party. Just going to party, party, party.
The Party Monster.
Chiki denge alinipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Wota shembesta kalikuwa njegi aliwakiwa matembe akiwa na malele. Chiki denge alinipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Wota shembesta kalikuwa njegi aliwakiwa matembe akiwa na malele. Kila siku nko madoni kipiga show ya kwanza na kula kapasoni. Kipiga show ya pili na kula kapa miambili. Show ya tatu nalipua na mamili. Tati yeta kuna rapa na niweza takuja na mwa Kenya. Kulabu misi takimina tuwa doba genje. Na kamuja kubali buda jua weni kende. Nilikusho drill na tawazi songa mbele. No wanda hizo lyrics hazinanga atamina. Rudidaru brush it off ndo nitishi. Lyrics head baziko na masters bro. Niko hunting na mafia. Piga tiki nite guizi. Tunacheza na matiti kila wiki. Wazi feel fit junge wisa kubizi. Kwela juu ya maji aliruka mara 50. Cheki dengeli nipiki ya tenja. Kisema ye ni lele na kati ya madenge. Wota shembe shaka likuwa njegi. Ali wakiwa matembe akiwa na malele. Cheki dengeli nipiki ya tenja. Kisema ye ni lele na kati ya madenge. Wota shembe shaka likuwa njegi. Ali wakiwa matembe akiwa na malele.
Nimeeka lele malele kuzitoka. Na venye tumezoza inastika di Europa. One in coach nikipula puya wompa. Lakini kama Isaac ayu 18 and over. Nisa sita na ona kuna njeve. Kejani na kaveve kisiza wrong rende. Amelia jolipati wa mawembe. Kapwa sura maembe na mwitangati mwende.
Cheki denge alinipigia tenja. Kisema ye ni lele na kati ya madenge. Wota shembe shtake alikuwa njege. Ali wakiwa matembe akiwa na malele. Cheki denge alinipigia tenja. Kisema ye ni lele na kati ya madenge. Wota shembe shtake alikuwa njege. Ali
wakiwa matembe wakiwa na
mani. DJ Melto.
Wanauliza niko wapi niko rurasho. Hili kanairo mind your business 254. Na ni follow manze kama jiza disciple. Rapa ronde mina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ukatike mamboch. Kani ngoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph John. Kaze nyukto pizo kwa roundi huko New York. Niko insecure ile design ya South Kisol. Mademo mepararaka dansa wa Willy Paul. Wela nindere rendere real life football. Role model wangu manze sini breed a law. Nikidai Tumblr new press major Joe. Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkun badwa zipasui cho. Mtu mina rang maze pipi na Dior. Keleleza mkun badwa zipasui cho. Eti tulienda wapi situ ko jiba gajad. Tulienda wapi situ ko jiba gajad. Ay, jiba gajad, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Totoliza tuko wapi si tuko jibaga jag. Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Totoliza tuko wapi si tuko jibaga jag.
Ukiuliza tuko wapi si tuko jibag na jag. Unajua kani kuroll, mi rolling ina gang. Vile mboki joy mekrak wana tukompia na thugs. Luku authentic, kasi timba ni lax. Cheki, kama ni shori napenda mwenya na ass. Hizi mapungi na zi switch mana girls. Shereni daily hizi pande na ni must. Jiba gwethe adisia na jag.
Vroom vroom nime pull up na mrenga. Kauja ni rada majina ni godi jena. Ni kung fu ni kicheki joma mblena. Kwanza madem zao wote na wateka. Niko majag na keg ni black. Niko majiba gajat na roll mashash. Niko marau gota city ni kislash makash. Kitu lijibanga jan wako juja na nja.
Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Patoliza tuko wapi si tuko jiba gajat. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Patoliza tuko wapi si tuko jiba gajat.
Jibag na jag, mini fiat understand. Walendina kaimara mol vile doz na kala clash. Chrome kani silver, body paint black. Penga kikama nazima kwani ni attack. Mabombo wajeta kama yuto shine to ball to rise to fike mali range. Ni undai ki roll ki light kicks. Legalize jaba ni green cut the mask ni kukwe the light. Me and my friends Z on the NZ. Ndani ya Benzi wa super ni majenzi. Boy like Muse, mashadi, mabesti na cheki nyash na jegi. Baby kuja friendly. Paipu, majag zi songa times two. Nani KU zina kana shikwa laibu. Mboka ni utat tutashindwa who's that. Machine heavy duty nina dhani ya chini kuka.
Jiba gajag, jibag na jag. Jiba gajag, jibag na jag. Jiba gajag, jibag na jag. Totoliza tuko wapi si tuko jiba gajag. Jiba gajag, jibag na jag. Jiba gajag, jibag na jag. Jiba gajag, jibag na jag.
Yo, in the mix with DJ Milton.
Wah, 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 wah. Do me a do, you see to fanya my jambos marinette. Wah, 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 wah. Do me a do, you see to fanya my jambos stimulate. Wah, 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 wah. Do me a do, you see to fanya my jambos marinette. Wah, 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 wah. Do me a do, you see to fanya my jambos stimulate. Yama boss man, watu wana joku boy. Indele zone, mbosha yako jondo inakubonga. So piga order ya kitu budu neza sort. Mbono na baki home. Baby doll, sutoke mini taku sort.
Mbono na baki home.
Hakuna kubaki home. Baby doll, piga shower to the phone.
Hakuna kubaki home.
Mbono na baki home. Hakuna kubaki home.
Yeah.
Mbono na baki home. Piga shower to the phone.
Leo tuko patina maji. Patina wazing. Patina wanati wenye wanapenda jing. Patina mapengo wenye wanapenda sticker. What's up tulichuja last scene. Ati kichorea uba tunacheza na manyanga. Na kicheza cheza na hama demu atakurama. Napenda foam na pia napenda shada. Usibaki home na unajua kina wanga.
Unanga mafom, unanga mado. Staki ubaki formless na kutolea form. Apagalo na kutembeza kila sehemu. Nishimo gani za kanairo mimi sija no. Hapo hapo penye kumewaka ndio nataka. Faster faster niko na mbugi ya warasta. Seti ramsha nukate nyama kilo saba. Zimechacha na niko na mangu na badas. Mbono na baki home. Baby doll sutoke mini takusot.
Mbono na baki home.
Hakuna kubaki home. Baby doll piga shower 24.
Hakuna kubaki home.
Mbono na baki home. Hakuna kubaki home.
Yeah.
Mbono na baki home. Piga shower 24.
Baby chenza nami twende shika kiuno inama tena. Zungusha zungusha tena. Zungusha zungusha tena.
Ati dance kade de, ati dance kade de, ati dance kade de, ati dance kade
Tone subinye uta put it up, put it up. Gali na de sampo ni pepe de puso wakye bak. Gali drop it down, ikaw na deni zame na ni pakin. Dani kwa yendo kwa goshikani, nende game indoro. Napenda uki dance so slow, kati kati ya crowd, gali ya pretty. Manduka kade duki, tacha toes, ringa sana. Na kumdo weke chini, piga pose, mini fan. Doma nuki kata kwanza, gali flow. Kane kubaga nut, na mini nakata. No jota miaka uki siko na chakata ba. Mama ni roko na nade kunembe na nifa. Na nikipita na chatisha, nika na kicha.
Baby cheza na mi twende shika kiuno na matena zungusha zungusha tena zungusha zungusha tena
zungusha zungusha tena zungusha zungusha tena zungusha zungusha tena.
Neti kuna kwela pen, kwela wezi ret, kwela uki ret, pige 10 over 10.
Makwela mapen, kwela wezi det, kwela uki det, lazima uringi again.
Makwela wameiva, the TikTok divas, cute face tia rivas, lazima utaitisha. Makwela wameiva, the Insta divas, cute face tia rivas, lazima utaitisha.
Like a boss,
double tap, kwa content yako ka bang. Venye kame piga tan, si umecheki nika ten. Nati black chocolate, ama white vanilla. Wote mina meze ya mate, TikTok kodiva. Aki sijui waliko senini luku. Chumile wo ipiga, wachengeza mafilter. Na ring light kuisha, chenye wamebakisha. Nikipsi kwenye picture, slide for the B to the M. What a beauty, suneza nita beast. Wako baby, you're a cutie, ya wanna be your bestie. Nilingu cheki gram, nika penda, nika kutext. Mina die kukam, then you come, doni come.
Neti kuna kwela pen, kwela wezi ret, kwela uki rate, pige 10 over 10.
Makwela mapen, kwela wezi date, kwela uki date, lazima uringi again.
Makwela wameiva, the TikTok divas, cute face tia rivas, lazima utaitisha. Makwela wameiva, the Insta divas, cute face tia rivas, lazima utaitisha.
Find him on Facebook at DJ Milton. Find him on Instagram at DJ Milton. DJ Milton, the party monster.
Cheki, cheki, lete kinare ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Kinare ni kusitie kifuaka. Nifanyo 2010 venye kumewaka waka. Mabari wakianza za ufala. Na muda unashtuka mbaka unasasta. Nani hapa ako na lighter jo. Mechi zangu ni kama el clasico. Real Madrid ama baka nizo jo. Mgas na kijaba ni megeuka criminal. Nipate rubisi irori ni lika slow. Sunda wada ndo ishike even more. Leta kashata stabilizer ndo hivo jo. Alafu hapo kando mnakohoa I mean bro. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikishika sana utalia zumewaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kimwaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Kishika sana utabeli na bado. Wacha araka. Chiki ukiunja apa weni takataka. Yo, unabonga vile unataka. Alafu ukichaka apa utagandwa. Chiki masura zimebonda. Alafu akuna mwenye akona kidonda. Na bado tumetoka uko runda. Chiki zimerunda. Yo, niko deli kama ukedi. Nafanya warimbo wote mtaani wana steady. Wakistedi na walaza kwenye bedi. Kwenye bedi na wapiga meje lady. Machali wao na wapiga mahedi. So sick in the head cascade. Meditation nipate kwa pedi. Already na steady macho ready zimefedi. Leta kinare ni kusetia jua. Leta kinare ni kusetia kifua. Leta kinare ni kusetia jua. Leta kinare ni kusetia kifuaka. Leta kinare ni kusetia kinguaka. Leta kinare ni kusetia kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Leta kinare ni kusetia jua. Leta kinare ni kusetia kifua. Leta kinare ni kusetia jua. Leta kinare ni kusetia jua.
You're in the mix with the party monster DJ Milton. M E A L T O N.
Impress na kufeel na kufeel na ifeel na kufeel baby.
got this tune.
4-4-3-4.
Allo, Bodhi Jena, Sabah.
Mana, mana, tipsy G. Wose maga ladies first, lakini ndume before. Socha nifungue verse, kwa verse nifungue raw. Sezi cast, sezi pass, mash, mina tapo. Baby girl, indo rada, tena let's go.
Empress na kufeel, na kufeel na you feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Na dai unifeel, ndo mana na insist. Empress na kufeel, na kufeel na you feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Na dai unifeel, ndo mana na insist.
Chucky, stories are hard to waga risky. Na mara mosti zivito zishagi fiti. Na bado tunarisk, bado tunashika feelings. You're just a friend, siku jeta koti this deep. Venya tuliklik, tuka vibe, but I miss you. Sana kumiss, kila tenkendaga missing. Na mini jisi jekwa sim, so what you doing to me? Just be my queen, I'll be your king, now will you marry me? Say my tipsy, if you can't show love to me, you can't be close to me. Who can give love to me? I am unlovable. You can't show love to me. You can't be close to me. Who can give love to me? I am unlovable.
Empress na kufeel, na kufeel na you feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Na dai unifeel ndo mana na insist. Empress na kufeel, na kufeel na you feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Na dai unifeel ndo mana na insist.
Club na mapeng wanataka kunitress. So sitens mina kamsa easy. Tata ina die, na change ina die. Like you no stop.
Ayo pula!
Kuru kuru kuru.
Soon again!
Ha ha ha, don't mind me. Kuru kuru kuru. Watuto upo sana. Ha, skia ha, skia ha. Kati don't mind me. Manini, niko club na mapeng wanataka kunitress. So sitens mina kamsa. Akiuliza we mshow mita kamsa isi. Ati sita, sita, sita. Aita ati ati don't mind me. Niko club na mapeng wanataka kunitress. So sitens mina kamsa isi. Kata inadai, natenje inadai. Lakini stoke mita kamsa isi. Sina ID, nabanza akiuliza we mshow mita kamsa isi. Nita, 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 nita kamsa
isi. Color blind, but this ya naingia colors. Na between school na career ni kubalance. Cause I'm the big man, with a big swag. Ninge kuwa ndula, ninge itwa New Balance. Between life from a school, career, bitch, I made like 4M. Goja sasa DC, niliomba sauti yangu ikuwe solar engineer. Sana big dog, nikibakwa nasikia. Approach with a caution kama silencer. Kuna demu kuhunje sezi manager. Na wana anza kuniita ati caliber. Shots zangu sote kuwa loaded niko ndani. Big facts nigga, ma zigzag nigga. Mbradi zangu kote kote utawainita. Niko kwa ndege kitu na beat, ni time lapse na jet lag. So I don't give a fuck.
Ati 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 don't mind me. Niko club na mapeng wanataka kuni dress. Susi tense mina kamsa hii. Nata inadai, natenje inadai. Lakini usoke mita kamsa hii. Nasina ID, nabonza akiuliza we mshow. Nita kamsa hii. Nita, 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 nita.
Muku fa mjo ni muku cho, ching ching. Mimi na jeretu kujo ma bling bling. Doba zetu mbo haya, sindo real deal. Zenu bana ziko chini, sindo ma kingpin. Chuma ila lendani, kaina 15. Mama unipa ganji, yona ita pimpin. Konyolo cup bana, we drinking. Nimefunga kilemba kama sing sing. Kuna banja sana, kuna venye unanibisika mkojo. Power puff girl, mindo mojo jojo. Venye zigo shodo nazifikisha kwa lojo. Angalau come come form na iko niko. Niko niko na maguni mbaka situ kidigitha mitambo. Yo haga na dandia kama donda na mlango. Japa na mix ni sadoba za kitambo. Kibif kama gera njichi utafambo.
Niko club na mapeng wanataka kunitress. Susi tense mina kamsa isi. Nata inadai, natenje inadai. Lakini usoke mita kamsa isi. Nasina ID, na bonza akiuliza we mshow. Nita kamsai, nita, 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 nita.
DJ Melton.
Na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapasa. Na niki tisha we harakisha. Na niki, na niki, na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapasa. Na niki tisha we harakisha. Na niki, na niki, na niki kuita utaitika. Tusisumbuane juu hujafika. Na waiter shot unapima nje ya mall zina bado zijashika. Oh, Becky with the good hair, okay. Kabaya, big bam bam, oh hey. Tuko jing unacheza maloje. Ukiwasha patia ule sanse. Baby my lover, mapenzi undercover. Na ye kuwanda kama kuna another. Jing tangu jana, sitemi sitawacha. Budget ndio blanda, so dishi kwa kibanda. Na nikifika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha. Na niki, na niki, na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha. Na niki, na niki, nani
utendanga machali tu fulani ajangele. Ukichapa bare jamo iko babole babole. Zikishika utachizi na mangoma za jabidi. Na muuwa na mastingo. Andele andele boy child anadai. Nimpatie ka family kama kabi na mili. Tutoi tu happily missy dem. Wako settle my dreams si reality. Kuna kitu hungry hungry.
My baby my lover, mapenzi undercover. Na ye huwanda kama kuna another. Jintangu jana, sitemi sitawacha. Budget ndio blanda, so dishi kwa kibanda. Na nikifika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha. Na niki, na niki, na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha.
The Party Monster.
Ati dansa kudonjo ni dansa ma dansa kishika unazungusha. Right to the left, kono zungushia. Ini dance yama,
check.
Ati dance kudonjo ni dance yama juu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left, kono zungushia juu. Ini dance yama juu, ini dance yama juu. Ati dance kudonjo ni dance yama juu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left, kono zungushia juu. Ini dance yama juu, ini dance yama juu. Nilimita hey, kuja straight Kilimani. Msupa lubambika nikisema ye ni mali. Na hanga majika ni pumtu na kill. Kini doba safi na nikenge imeti. Kabingine real kishika mic mimzi. Kolabo siyo free tukipop wana breeze. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Na manzi ako daily insta snapchat. Tali kama kaitisha. Juu kuna time nili dating sisters. Wanafanana lakini misi daiti. Flow kiyo mavitu ningumu kuotofotisha. Wote wa Somali Halima na Hadija. Unapimanisho kitumio mapicha. But kitu real sure se kuchanganyisha. Napigia Shakilo atidansa kudonjo ni dansa majuu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dance ya majuu, ini dance ya majuu. Ati dance kudonjo ni dance ya majuu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu.
Magi magi
majuu, magi magi majuu.
Nasaka formula. Nisonge wapi nende wapi ndo ni get mula. Joki na njeri masiwa mbona nitafuta. Na vile shere tulipiga jane kalipuka. Akiwa lai nilijipa tanga stenje. Na kwenye mfuko ni nachwani nyuma mbele. Na kila saa ati safari situende. Taki kumari minta jimada na madenge. Kwanza kidogo ni na fiva. Nichilke jani ni kijimada na fifa. Weskuma mimi minta chaza na mafiga. Kaime kunai songeza volume kwenye speaker. Magi magina niko bukla na cheki tumabunda anda. Na niko maganji matladi ni za ulaya. Mini kuredi ni wapi tunakutana. Tukazi toke na machaji zikituba amba.
Dance kudonjo ni dance majuu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance majuu, ini dance majuu. Ati dance kudonjo ni dance majuu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance majuu, ini dance majuu.
Kiki kushoto joni bad girl. Piki makwela vajana tingiza faster. Kama lifista kodi mada nizo sianda. Alafu nika stona kanapenda mashata. Totola, totola.
Nasiti nini nika bad girl. Zigi mavela jona ganji ya sadaka. Na kana ningam koni tajaka kipapa. Nidam juu ya dam kila time nikichapa. Totola pasta.
Silipidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Silipidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Like a book.
Tiki goshoto joni bad girl. Tiki makwela vajana tingiza faster. Kama lifista kodi mada nizo sianda. Alafu nika stona kanapenda mashata. Totola, totola.
Nasiti nini nika bad girl. Zigi mavela jona ganji ya sadaka. Na kana ningam koni tajaka kipapa. Nidam juu ya dam kila time nikichapa. Totola pasta.
Silipidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Silipidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Nani mana
Shumpele shumpe dipsi chi. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Kama nika bimbi bingi bongi mini na chapa karasta tam kinyongi. Kama kishada ni riski ziki mushika kana sadaka majingri bil. Na tupia toto na biashara ni yako kini pochi ni yetu. Mina chapia kwako wako sini wetu na kamogia.
Shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Kisho fala digi siku la bongi. Na seti ni makiki na jahuta ni digi. Unangam si unangam no kijibu nta kuringi. Zbimbi inzagi kidato nta kupichi.
Shumpele shumpe. 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 Shumpele shumpe.
Toto la pasta go shodo ni ka bad girl. Na siezi cup kuna venye koni mada. Kanani fanya mina stama. Na jeyo denda mubaki nime. Baby girl ni ka tam tam. Tam tam koni pandisha mahanja. Hanja mati ze abdala na baki ya mesi mama. Ka baby doll ka kitingizama. Baby doll ni ka tam tam. Tam tam koni pandisha mahanjam. Hanja mati ze abdala na baki ya mesi mama. Ka baby doll ka kitingizama. Cheki go shodo choni bad girl. Niki makwela venye na tingiza faster. Kama lifista kodi mada na hizo sianda. Alafu ni kastona kanapenda mashata. Totola, totola.
Nasi nini nika bad girl. Zigi mavela jona ganji ya sadaka. Na kana ningam koni itajagati papa. Ni tam juu ya tam kila time nikichapa. Totola pasta.
Salibidi nika. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Salibidi nika.
Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Salibidi nika.
Shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Like a boss.